kuboneza umwijima wambanye mwishi ndasitara gakomereka
inzira ndimo yambanye ndende aho ya simabone neza umwijima wambanye mwishi ndasitara kenshi gakomereka
Ganesa, bimbira riti, nizira iganisha hera. Nungi sirishwi jeje ivuganeza, bimbira riti, nizira iganisha hera.
Nguikira
Gana gera geji dururu gendo njenjine Kandi ngore shimbara ganyishi chande Nibikunda tutari kunge Muchunguzi mumurizwa nijwi jawe
Yeah.